Bonselen maduda, bonselen nyakatho.
Isentla phakathi kwentshonalanga nempumalanga nabesilisa khona.
Bonselen maduda, hani ngibonselen nyakatho.
Isentla phakathi kwentshonalanga nempumalanga nabesilisa khona.
Bolalela mabesibiza sibiziwe naseningizimu.
Ifansi phakathi kwempumalanga nentshonalanga nabesibiza khona.
Bolalela mabesibiza sibiziwe naseningizimu.
Ifansi phakathi kwempumalanga nentshonalanga nabesibiza khona.
Qhamuka bejabula,
qhamuka bejabula.